olo e mafuta male SBS Samoan.
Na laulau ina mai le po na po le tala i le tupe mua mua le leiba talu na pale mai i le tofi o le whainga malo i au se tali nei le masi nao me. O le tala i le tupe mua mua le nei, ua ta penaina ma laulau ina mai i le tautupe Jim Chalmers. E pei ona whaita umasina o fola fola mai i le malo tele, o poutu o le tala i le tupe o le whaatupe ina o a onga, le tausinga o tangata mātutua o whaafita auli i le lava o tangata whainga luenga, atoa i le tau o le soifuanga. I finangalo whaalia i le aswana leila, o le toa tele lava na talisipaia, ma langolongoina le tala i le tupe a le malo tele. Na saunoa Corina Haythorpe o le uni i le Australian Education Union, na te langolongoina le si itanga i whesoaswani mō a ongalau tele po public schools, atoa i makolisi o TAFEs.
Australia is beset by a workforce crisis, and the strategies and funding that's been provided tonight will help alleviate that crisis. We welcome the investment in capital infrastructure. Our public schools deserve to be high-quality places of learning for all of our students.
Le sui o le Australian Education Union, Corina Haythorpe. Nā vi ia fo'ia Andrew McKellar, o le Australian Chamber of Commerce, le vaenga o le tala i le tupe, o lo o fo'ina i fesoasoani i pisinisi i le sa'ilinga o tangata whainga luenga, e fa'atumu ai le tele o avanoa, mo au whainga luenga o lo o manaumia.
There are a lot of things to like in tonight's budget. I think one of those is that it begins to address the most pressing challenges that face the Australian economy and face the Australian business community. In particular, it takes practical measures and practical steps towards beginning to seriously address the nation's labour and skills crisis.
Andrew McKellar o le Australian Chamber of Commerce. Mo Ian Yates o le whaalaputaputonga le COTA, COTA, o lo o whinau mo a ia atangata mātutua, na ia vi ia le awala na whaavaya i whesoaswani o le tala i le tupe, I le tausinga o tangata mātutua mai whautuanga e pei ona aumaia e le Royal Commission le komisi soasue I le tausinga o tangata mātutua.
This budget builds on the implementation of the Royal Commission, many of the Royal Commission recommendations from the previous government, but as was made clear in the now Prime Minister's budget reply speech and the election campaign, they have gone further in terms of their commitments about 24/7 nursing, extra care hours, extra transparency of providers, and a range of other measures.
Ian Yates, Ole Kota. Na faalia fo'i e Amy Oster, o se economist, o le tala i le tupe o lo o atangi ai le ngā lulue fa'atasi o le malo tele ma le fa le tupe le Reserve Bank, I awala e le mōli mawinai au se tali nei, ia le tūlanga pangātia. Epe ona mōli mawina I le whainga mālo I Peretania I le tolu mō na tupu masina o tuana I atu nei.
It's working with what the Reserve Bank is trying to do, not against it. So it has avoided the mistake that we saw happen in the UK. And it has taken the first steps in addressing the underlying structural issues that are making the underlying structural issues that are starting to cause and drive some of this inflation, namely energy, housing, and the labour market.
Amy Oster, peitai e iei lava I lātou e whai tio. Ele asa se faiva male mau mau. Nā whaalia ele taitai o le Greens, Adam Bandt, o fesoaswani I lāfonga, o le āmanui ai le au mau mea. Ae sā tatau ona whaaonga I polo kalame mō le soifua mā loloina, ina ia maua fua I lalo le Medicare, atoa I malanga o singa o le mālo si anga I awala mamā.
Instead of spending $250 billion on tax cuts for politicians, billionaires and the very wealthy, this budget should have spent that money on free childcare, getting dental and mental health into Medicare and lifting incomes for people who are doing it toughest.
Le taitai o le Greens, Adam Bandt, o le whaitiuanga fo'i a le whaifeau le whawhengainga I a Tim Costello, o whaala putuputonga le Caritas ma le World Vision. Na ia sa unoa e le o lava le Fesoswan ia le malo tele ila natale ili tupe. Mo tangata olo o aupito ma titiva ma le taango lima ili atunuu.
Now 150 million is really small change and it literally will save lives of women and children in the Horn of Africa. There's been a commitment only of 15 million. It's not our fair share.
Tim Costello, ole reportina fa mau popoina e Deborah Krowak, mole SBS News.
Like, share, mafaali sofinangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.